Mumupira kweta striker.
Mumale kukimanya kukimanya my baby.
Chaka sogo sana unkanincha.
Mumale kukimanya kukimanya my baby.
Nataka kuwe kama mutoto. Love unkuwe mubukoto. Tinkwende vyo vya batoko. Vyo kunzana butempo.
Mr. Danger on J King.
Oh yeah, yeah. Baby nation.
Yeah.
J King.
Baby.
Danger vibe.
Mezi wangi mkuhaile Dali
Magic, magic, baby. Tuchiko lenga magic, magic, baby.
Baby. Mezi wangi mkuhaile Dali
Magic, magic, baby. Chico lenga magic, magic, baby.
Yeah, yeah. Mazima ku oli number one. Mazima ku
oli number two.
Ugamba ni wenge. Yewe ni wenge. Ngukura munda.
Munda musa ikwange.
Ugongo wange unyo kabutwara. Yeah, yeah.
Baby, nai uwe eno love. Magic, magic, baby. Tuchiko lenga magic, magic, baby.
Baby. Womezi wange mkuhaile Dali.
Magic, magic, baby. Tuchiko lenga magic, magic, baby.
Mwale kukimanya kukimanya my baby.
Chaka sogo sana mkanincha.
Mwale kukimanya kukimanya my baby.
Nataka kuwe kama mutoto. Love unkuwe mubukoto. Tinkwende vyo vya batoko. Vyo kunzana butempo.
Mr. Danger on J King.
Tikite, tikite, tikite la dan.
Magic, magic, baby. Tuchiko lenga magic, magic, baby.